Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 67. Bagushije ishyano abafarisayo. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 23, Mariko igice cya 12 umurongo wa 41 kugeza kuwa 44, na Luka igice cya 20 umurongo wa 45 kugeza kuwa 47, n'igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza kuwa 4. Wari umunsi wa nyuma Kristo yigishiriza mu rusengero. Abantu benshi bari i Yerusalemu bari bamuhanze amaso, abantu bari buzuye urugo rw'urusengero bitegereza impaka zari zirimo kuhabera, kandi bakurikiranaga buri ijambo rivuye mu kanwa ke. Ibyaberaga i Yerusalemu bwari ubwa mbere abantu babibonye. Imbere yabo hari hahagaze uwo musore w'Umunyagalileya utari ufite icyubahiro cy'isi cyangwa se ngo yambare imyambaro ya cyami. Yari azengurutswe n'abatambyi bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi, abakuru b'Abayuda bambaye imyambaro n'impeta z'ubutegetsi, ndetse hari n'abanditsi bari bafite imizingo mu ntoki zabo kandi bakomezaga gushakashaka ibyanditswe muri yo. Yesu yari ahagaze afite ubwitonzi imbere yabo kandi afite igitinyiro cy'umwami. Afite ubushobozi yahawe n'ijuru, yahanze amaso abanzi be ashize amanga, nubwo bahinyuye ndetse bakanga inyigisho ze kugeza aho bashaka kumwica. Bakomeje kumugera amajanja ari benshi, ariko imigambi yabo yo kumufata no kumuciraho iteka yari itaragira ikigeraho. Yahuye n'ibigeragezo byinshi ndetse n'imitego myinshi, ariko akomeza kubagezaho amagambo y'ukuri ndetse atunganye, amagambo yari ahabanye kure no kurindagira ndetse n'amakosa menshi y'abatambyi n'abafarisayo. Yakomeje kwereka abo bakuru b'Abayuda intege nke zabo, ndetse akomeza kubereka igihano bagombaga guhabwa baramutse bakomeje kuguma mu bikorwa byabo bibi. Yabahaye umuburo mu buryo bunyuze mu kuri. Nyamara hari ikindi Yesu yari ashigaje gukora. Hari undi mugambi yagombaga kugeraho. Abantu benshi bari batangiye kunyurwa na Kristo ndetse no kunyurwa n'ibikorwa bye byinshi. Banezezwaga n'inyigisho ze, ariko nanone barushijeho gushoberwa. Bari basanzwe baha icyubahiro abatambyi ndetse n'abanditsi kubera ubwenge bwabo ndetse no kugira neza basaga nk'abafite. Mu mihango y'idini yose bageragezaga kumvira abo bayobozi babo, ariko noneho babonaga ko abo bayobozi bibasiye Yesu bamutesha agaciro, kandi ari umwigisha wagaragazaga ubwenge n'ubugwaneza mu mitego yose bamutegaga. Bitegereje mu maso h'abatambyi n'abanditsi, babona uburakari bwinshi kandi babonamo gutsindwa ndetse no guhuzagurika. Baratangaye cyane ubwo babonaga abo bayobozi bashidikanya inyigisho za Yesu, kandi zari zoroshye ndetse zisobanutse. Bumvise bayobewe inzira bakwiye kunyuramo. Bafite amatsiko menshi, bakomeje gukurikirana ibyakorwaga ndetse bikavugwa n'abakuru b'Abayuda. Mu migani Kristo yigishaga, yari afite umugambi wo gucyaha abo bayobozi n'uwo kwigisha abantu bari bakeneye inyigisho ze. Ariko Kristo yari akeneye kubasobanurira birenzeho. Abantu bizeraga imihango ya Kiyahudi kandi bakiringira mu buryo bw'ubuhumyi ubutambyi bwabo bwari bwaramunzwe, ku buryo abantu bari barabaswe n'iyo myizerere. Kristo yagombaga kuvanaho iyo minyururu y'ababase. Ingeso n'imikorere y'abatambyi, abakuru n'abafarisayo byagombaga gushyirwa ku mugaragaro mu buryo bwuzuye. Yesu yaravuze ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Abanditsi n'abafarisayo babwiraga abantu ko bahawe ubutegetsi n'Imana nk'uko Mose yari yarabuhawe. Bahamyaga ko bamusimbuye mu kwigisha amategeko no gucira abantu imanza, bityo rero bashakaga ko abantu babubaha kandi bakabumvira muri byose. Yesu yasabye abamwumvaga ko bakora ibyo abanditsi n'abafarisayo babigisha bigendanye n'amategeko, ariko bakirinda gukurikiza ibyo bakoraga, kuko ibyo bigishaga nabo batabikurikizaga, kandi bigishaga byinshi bihabanye n'ibyanditswe byera. Yesu yaravuze ati, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Abafarisayo bakurikizaga amabwiriza menshi cyane yakomokaga ku mihango yabo, maze bigatuma umudendezo w'abantu ubangamirwa. Bafataga umugabane umwe w'amategeko bakawusobanura mu buryo bwo guhatira abandi kubahiriza ibyo batemeraga, nyamara babo n'ibiri muri ayo mategeko byerekeza ku nyungu zabo, bakavuga ko bo bitabareba. Umugambi wabo wari uwo guhora bashaka kwerekana imirimo myiza yabo, kandi birengagizaga ibindi byose kugira ngo babigereho. Imana yari yarabwiye Mose ku byerekeranye n'amategeko yayiti, uyahambire ku kuboko kwawe akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6:8. Aya magambo afite ubusobanuro bwimbitse. Iyo twerekeje intekerezo zacu mu ijambo ry'Imana kandi tukarikurikiza, bidutera kurangwa n'ingeso nziza. Binyuze mu bikorwa byo gukiranuka n'impuhwe, amaboko yacu agaragaza amahame agendana n'amategeko y'Imana, kandi amaboko akwiye kurindwa ruswa, akarindwa ibidatunganye hamwe n'ibinyuze mu nzira z'ibinyoma. Amaboko kandi azakora imirimo y'urukundo n'impuhwe. Amaso nayo azerekezwa ku migambi myiza kandi azahweza neza, maze yitegereza ukuri. Mu maso hazagaragara ingeso nziza z'umuntu ukunda kandi akubaha ijambo ry'Imana. Nyamara Abayuda bo mu gihe cya Kristo ntibari basobanukiwe n'ibi byose. Amategeko yahawe Mose yari akubiyemo ingingo zerekana ko amabwiriza aboneka mu byanditswe byera akwiye kugaragarira mu mibereho ya buri munsi. Bandikaga amategeko ku bitambaro maze bakabitamiriza mu mutwe no ku maboko. Nyamara ibyo ntibyabateye kuzirikana amategeko y'Imana mu ntekerezo ndetse no mu mitima yabo. Ibyo bitambaro babyambariraga gukurura amaso y'abantu, bibwiraga ko bituma abantu babaha icyubahiro kandi bakabona nk'abantu bihaye Imana by'ukuri. Yesu yarabacyashye cyane kubera iyo myitwarire mibi. Byose babikorera kwibonekeza, nicyo gituma bakunda kongera udufuka batwaramo udupapuro tw'ibyanditswe kandi bagahinura incunda z'amakanzu yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro by'imbere aho batumiwe n'intebe z'icyubahiro mu nsengero. Bakunda kuramukirizwa aho abantu bateraniye no kumva abantu babita mwigisha. Mwe ntimugakunde ko babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, naho mwebwe mwese mukaba muri abavandimwe. Ntimukagire uwo mwita ngo data kuri iyi si, kuko so ari umwe kandi akaba ari mu ijuru. Ntimukemere kandi ko babita abatware, kuko umutware wanyu ari umwe gusa, ni Kristo. Muri ayo magambo asobanutse neza, Umukiza yagaragaje imigambi yabo yo guharanira icyubahiro n'ubutegetsi, berekana kwicisha bugufi kurwiyerurutso, nyamara imitima yabo yuzuye ubugugu n'ishyari. Iyo batumirwaga mu birori, abashyitsi bicazwaga hakurikijwe imyanya y'icyubahiro, kandi abafite icyubahiro cyo hejuru bitabwagaho mbere y'abandi. Abafarisayo bahoraga baharanira guhabwa ibyo byubahiro. Iyo myifatire niyo yatumye Yesu abacyaha. Yanenze kandi ubwirasi bwabo berekanaga baharanira icyubahiro cyo kwitwa mwigisha cyangwa umutware. Yavuze yuko icyubahiro cyo kwitwa umwigisha cyangwa umutware bidakwiye abantu, ahubwo ari ibya Kristo. Abatambyi, abanditsi, abakuru n'abanyamategeko bose bari abavandimwe bakomoka kuri sumwe. Yesu yagaragarije abantu ko badakwiye kugira uwo baha inyito y'icyubahiro kigaragaza ko agenga intekerezo zabo cyangwa kwizera kwabo. Mbese iyo Kristo aza kuba kuri iyi si uyu munsi azengurutswe n'abantu bafite inyito igaragaza icyubahiro nka nyir'icyubahiro cyangwa nyir'icyubahiro giheranije, mbese ntiyasubira mu magambo yavuze ati ntimukemere ko babita abatware, kuko umutware wanyu ari umwe gusa, ni Kristo? Mu ijambo ry'Imana haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni iryera kandi ni iryo kubahwa. Zaburi 111 umurongo wa 9. Mbese iryo zina ryahabwa nde hano ku isi? Mbese ubwenge no gukiranuka iryo zina rigaragaza byaboneka mu bantu? Mbega uburyo abafite ayo mazina y'icyubahiro bagaragaza mu buryo bubi izina n'ingeso z'Imana! Mbega uburyo kenshi na kenshi imigambi yo gukunda isi, gutegekesha igitugu hamwe n'ibyaha bikabije byagiye byihisha inyuma yo kugira imyanya yo hejuru mu rwego rw'iyobokamana. Hanyuma Kristo arongera arababwira ati ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Kenshi na kenshi Kristo yakomeje kwigisha ko ubukuru nyakuri bukomoka mu kugira imico n'ingeso bishimwa n'Imana. Mu kigereranyo cy'ijuru, kuruta abandi bigendana no kwitangira abandi ndetse no kurangwa n'ibikorwa by'urukundo ndetse n'impuhwe. Kristo umwami w'icyubahiro yabaye umugaragu w'abantu bacumuye. Yesu arababwira ati ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Abatambyi n'abanditsi bagorekaga ubusobanuro bw'ibyanditswe, bityo bagahuma intekerezo z'abantu bigatuma batamenya iby'ubwami bwa Kristo ndetse ntibagere ku mibereho itunganye y'ijuru ari yibaha kwera by'ukuri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta yandi. Abafarisayo bakoreshaga ububasha bwabo ku bantu maze ibi bakabyuririraho kugira ngo bagere ku byo bifuza. Bireherezagaho abapfakazi n'abanyabuntu kubwo kubaremamo icyizere, maze bakabumvisha ko ibyo batunze bakwiye kubyegurira umurimo w'Imana. Iyo bamaraga kubaha ubutunzi bwabo, abo bafarisayo b'indyarya baragendaga bakabukoresha mu nyungu zabo. Kugira ngo bahishe ayo makosa yabo, bajyagaho abantu bateraniye maze bagasenga amasengesho y'urudaca kandi bakerekana ko ari abanyampuhwe. Kristo yavuze ko ubu buryarya bwazabazanira kurimbuka gukomeye. Uyu muburo nanone urabwirwa abantu benshi bo muri iki gihe cyacu biyerekana nk'intungane. Imibereho yabo yuzuye inarijye n'ubugugu, nyamara ibyo bakabitwikiriza umubabaro wo kubonera maze bigatuma bashuka abandi bantu. Ariko ntibashobora kubeshya Imana, kuko Imana ireba ibihishwe mu mutima kandi izacira buri wese urubanza ikurikije ibyo yakoze. Kristo yamaganye ibyo bikorwa bibi, ariko yirinda guha agaciro gake inshingano bamutegaga amatwi bagomba gusohoza. Yamaganye kwikunda kw'abafarisayo kwabateraga kuvana ubutunzi ku bapfakazi kugira ngo babwikubire, nyamara nanone ashima wa mupfakazi wazanye ituro rye mu bubiko bw'Imana. Nubwo umuntu abasha gukoresha nabi amaturo, ntibibuza Imana guha umugisha uwayatanze. Yesu yari mu rugo ruzengurutse urusengero ahari ububiko, maze yitegereza abazanaga amaturo yabo mu bubiko. Abatunzi benshi bazanaga amaturo atubutse kandi bakabikora bashaka kwiyerekana. Yesu yabitegereje afite agahinda, ariko ntiyagira icyo avuga ku maturo yabo. Ako kanya yuzuye ibineza neza ubwo yabonaga umupfakazi w'umukene yigira imbere, ariko asa n'utinya ko bamubona. Mu gihe abo batunzi b'abirasi banyuragaho bajyanye amaturo yabo atubutse, uwo mupfakazi yabaviriye mu nzira asa n'utinye gukomeza kwigira imbere. nyamara yifuzaga kugira icyo akora nubwo cyari gito, kuko yanezezwaga no gutura Imana. Yarebye ituro yari afite mu ntoki ryari ritugereranyije n'amaturo y'abari bamuzengurutse, ariko ndyo yari afite ryonyine. Abonye umwanya wugeze, yarihuse maze atura uduceri tubiri, agira vuba arahindukira ngo agende. Ariko ubwo yahindukiraga, yahuje amaso na Yesu maze abona ko yamwitegereje. Umukiza ahamagara abigishwa be maze abereka uwo mupfakazi n'ubukene yari afite. Maze uwo mupfakazi yumva Yesu avuze amagambo yo kumushimisha ati, "Ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose." Amarira y'ibyishimo yatembye mu maso ye ubwo yamenyaga ko igikorwa cye cyemewe kandi kigashima. Abenshi bashoboraga kumubwira ko akwiriye kwibikira utwo duceri akadukoresha, kuko mu maboko y'abatambyi b'abatunzi amaturo ye ntacyo yari kubamarira ugereranyije n'ubutunzi bwinshi bwinjiraga mu bubiko bwo mu rusengero. Ariko Yesu we yasobanukiwe n'umugambi yari afite. Uwo mupfakazi yizeraga adashidikanya ko imirimo yo mu rusengero yashyizweho n'Imana, kandi yifuzaga cyane gukora ibishoboka kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Yakoze ibyo ashoboye, kandi igikorwa cye cyabaye urwibutso rw'ibihe byose n'umunezero w'ibihe bidashira. Umutima we waherekeje ituro rye, kandi agaciro karyo ntikabariwe mu mafaranga, ahubwo kakomotse ku rukundo akunda Imana n'ubwuzu yagiriraga umurimo wayo, aribyo byamuteye gutanga ituro rye. Yesu avuga iby'uwo mupfakazi yagize ati, "Atuye byinshi kuruta iby'abandi bose." Abatunzi bo batuye ibyabasagutse, kandi abenshi babikoreraga kugira ngo abantu bababone maze babubahe. Ibyo batangaga ntibyashoboraga kugabanya na gato ubutunzi bwabo ndetse n'imibereho yabo yo kwinezeza. Ntacyo rero bari bigomwe ugereranyije na wa mupfakazi watanze uduceri tubiri yari afite. Imigambi yacu ni ibikorwa byacu icyerekezo ikabisiga ikimwaro cyangwa se ikabiha agaciro gashimwa n'Imana. Burya ibikorwa byose amaso y'abantu ndetse n'indimi zabo zisingiza, siko byose Imana ibona ko bifite akamaro. Imirimo mito ikoranywe umunezero, amaturo mato adatanganya ubwirasi, ndetse bigaragara mu maso y'abantu nk'iby'igiciro gito, burya n'iby'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Umutima urangwa no kwizera n'urukundo n'iby'agaciro kenshi ku Mana kuruta amaturo atubutse. Uwo mupfakazi yatanze ibimubeshejeho byose kugira ngo akore icyo gikorwa gito yakoze. Yigomwe ibyo kurya bimutunze kugira ngo atange utwo duceri tubiri maze duteze imbere umurimo yakundaga cyane. Yabikoze afite kwizera, yiringiye ko se wo mu ijuru atazemera ko abura ibyo akeneye. Yari afite umutima utikanyiza no kwizera nk'uko umwana muto, kandi ibyo nibyo byanejeje Umukiza. Abenshi mu bakeneye bifuza kugaragariza Imana gushima kwabo kubera ineza n'ukuri kwayo. Bakenera cyane gufatanya na bagenzi babo batunze mu guteza imbere umurimo w'Imana. Abo bakene ntibakwiye gusubizwa inyuma, nibemererwe gushyira uduceri twabo mu bubiko bw'ijuru. Iyo utwo duceri dutanganywe umutima ukunda Imana, duhinduka ituro rihawe umugisha ry'agaciro kenshi, kandi Imana iramwenyura ikariha umugisha. Igihe Yesu yababwiraga ati, "Atuye byinshi kuruta iby'abandi bose," ntibyari ukuri gusa kubera umutima yabitanganye, ahubwo no kubera ingaruka ituro rye ryagize. Utwo duceri tubiri tw'agaciro gake twazanye mu bubiko bw'Imana umutungo uruta cyane uw'abatunzi b'Abayuda bashyizemo. Ingaruka y'iryo turo rito yahindutse nk'umugezi utangira ari muto cyane ukagenda waguka mu mpande n'amajyakuzimu, ariko ugenda utemba mu myaka myinshi. Iryo turo rito mu nzira zirenze igihumbi ryafashije abakene, kandi rifasha mu gukwiza ubutumwa bwiza hose. Urugero rw'uwo mupfakazi rwo kwitanga amaramaje rwanyuze imitima myinshi y'abantu batuye isi bo mu bihe byose. Rwanyuze abakire n'abakene, kandi amaturo yabo yongereye agaciro k'iryo turo rye maze araritubura. Umugisha Imana yahaye uduceri tw'uwo mupfakazi watumye duhinduka isoko y'ubutunzi bukomeye, kandi niko bigendekera ituro ryose cyangwa igikorwa cyose gikoranywe ubushake bwo guha Imana icyubahiro, kuko bigendana n'umugambi w'isumba byose, kandi bitanga ingaruka nziza zitagira urugero. Umukiza yakomeje gucyaha abafarisayo n'abanditsi agira ati, "Mwa barandasi bahumye mwe, muzabona ishyano mwebwe abavuga muti, urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwa bapfumwe mwa mpumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko urahiye ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwa mpumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro?" Abatambyi basobanuraga amategeko n'amabwiriza y'Imana bakurikije imyumvire yabo bwite igoramye kandi y'ibinyoma. Bumvishaga abantu ko bafite ubumenyi mu gutandukanya uburemere bw'ibyaha, bakirengagiza bimwe ibindi, ndetse twavuga ko bidakomeye, bagasobanura ko byo bidashobora kubabarirwa. Iyo bahabwaga bahabwaga amafaranga birengagizaga indahiro bamwe bakoze, ndetse iyo bahabwaga amafaranga menshi hari igihe birengagizaga ibyaha bikomeye byabamo. Nyamara kandi abo batambyi n'abakuru hari igihe bahanishaga abantu ibihano bikabije kuremera kubera amakosa mato bakoze. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe cya cumi cy'isogi n'icy'imbwija n'icy'inyabutongo, ariko mukirengagiza ingingo z'ingenzi z'amategeko arizo ubutabera, imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora na bya bindi ntimubireke. Muri ayo magambo, Kristo yongeye gucyaha abafarisayo kubera gukora inshingano zabo mu buryo butari bwo, kandi abibutsa ko n'inshingano ubwazo badakwiye kuzirengagiza. Umuhango wo kugarura icyacumi washyizweho n'Imana kandi wakurikijwe kuva mu bihe by'itangiriro. Aburahamu sekuruza w'abizera Imana yatanze icyacumi cy'ibyo atunze byose. Abakuru b'Abayuda babwiraga abantu ko bakwiye gutanga icyacumi kandi byari ukuri, ariko ntibemereraga abantu gukora ibyo umutimanama wabo babwira. Bashyiragaho amabwiriza ya buri gikorwa cyose. Ibyasabwaga byari byinshi cyane ku buryo ntawashoboraga kubisohoza. Ntawashoboraga gukora ibyo ayo mabwiriza yose asaba. Imana yari yaratanze amategeko y'ukuri kandi asobanutse, ariko abatambyi n'abigisha bari barayagize menshi ku buryo yaberaga abantu umutwaro. Iby'Imana idutegeka bigira ingaruka. Kristo yemeye ko gutanga icyacumi ari inshingano, ariko agaragaza ko kuzuza iyo nshingano bitashoboraga gutuma umuntu yirengagiza izindi nshingano. Abafarisayo batangaga ubusobanuro bwimbitse bw'uburyo bakwiye gutanga icyacumi cy'isogi n'imbwija ndetse n'inyabutongo. Ibyo kandi ntibyari bihenze, maze bigatuma abantu bibwira ko batunganye rwose kubera gutanga urugero rushyitse. Nyamara kandi ayo mabwiriza yabo aruhanije yacaga abantu intege, bigatuma barushaho kwanga uwo muhango mwiza washyizweho n'Imana. Batumaga abantu bahora muri ibyo bipimo bidafite akamaro, maze bakibagirwa ukuri kw'ingenzi. Birengagizaga ukuri kw'ingenzi kurebana n'ubutabera, amategeko, imbabazi no kwizera. Nicyo cyatumye Kristo ababwira ati, ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke. Hari andi mategeko nanone abafarisayo n'abigisha b'amategeko bari barahaye ubusobanuro butari bwo. Mu mategeko yahawe Mose byari bibuzanyije kurya ibihumanye. Inyama z'ingurube ndetse n'inyama z'izindi nyamaswa zari zibuzanyijwe kuko zashoboraga guhumanya amaraso y'umuntu, ndetse bigatuma kubaho kwe kuba kugufi. Ariko abafarisayo ntibaretse ayo mategeko ngo agume nk'uko Imana yayatanze, ahubwo bagaragaje gukabya kudafite ishingiro. Mu bintu byinshi baziririzaga harimo kuyungurura amazi bakoreshaga, birinda ko hasigaramo agakoko gato gashobora kuba gafite aho gahuriye n'izo nyamaswa zihumanye. Yesu yitegereje uko gukabya kwabo, maze areba n'uburyo basayishije mu byaha, arababwira ati, mwabarandasi bahumyemo, mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bungure. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryamo, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Nk'uko ibituro byasigwaga ingwa bikagaragara neza inyuma ariko bihisha imibiri yaboze, niko n'abatambyi n'abakuru bagaragaraga inyuma ko ari intungane, nyamara bagatwikira ibyaha byinshi. Yesu yarakomeje arababwira ati, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti, iyaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Abayuda bashakaga kwerekana ko bubashye cyane abahanuzi bapfuye, maze bakarimbisha imva zabo, ariko ntibite ku nyigisho zabo cyangwa inama zabo. Mu gihe cya Kristo bubahaga cyane kandi bakaziririza ibituro, maze bagakoresha amafaranga menshi mu kubirimbisha. Imana yabibonaga nko gusenga ibigirwamana. Muri uko gukabya kubaha abapfuye, bagaragazaga ko batakundaga Imana n'umutima wabo wose, kandi ntibakundaga bagenzi babo nk'uko bikunda. Uko gusenga ibigirwamana kugaragara no mu minsi ya none. Abenshi birengagiza impfubyi n'abapfakazi, abarwayi n'abakene, nyamara bakubakira abapfuye ibituro bihenze cyane. Igihe cyabo, umutungo ndetse n'imbaraga zabo babikoreshaga mu guha icyubahiro abapfuye, nyamara bakirengagiza kwita ku bakiri bazima, kandi Kristo yarabibategekaga. Abafarisayo bubakaga ibituro by'abahanuzi bakabirimbisha, maze bakavuga bati, iyaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi b'Imana. Nyamara icyo gihe bari mu mugambi wo kwica umwana w'Imana. Iki gikwiye kuba icyigisho kuri twe. Ni icyigisho gikwiye kudufungura amaso tukabona ubushukanyi bwa Satani ushaka kwigarurira intekerezo zacu ngo azivane mu nzira y'umucyo w'ukuri. Benshi bagendera mu nzira zimeze nk'iz'abafarisayo, baha icyubahiro abantu bapfuye bazize kwizera kwabo, ndetse batangazwa n'ubuhumyi bw'Abayuda bwatumye banga Kristo. Baravuga bati, iyo tuza kubaho mu gihe cya Kristo twari kwemera inyigisho ze tunezerewe, ntabwo twari kugwa mu cyaha cyo kwanga Umukiza. Nyamara iyo kubaha Imana bibasabye kwicisha bugufi no kwiyanga, bava mu byizerwa kandi bakanga kumvira. Muri ubwo buryo barangwa n'umwuka nk'uwarangaga abafarisayo bamaganywe na Kristo. Abayuda ntabwo bari basobanukiwe neza n'ingaruka zizabageraho kubera kwanga Kristo. Guhera mu bihe bya mbere, igihe amaraso y'inzirakarengane ya mbere yamenekaga, igihe intungane Abeli yicwaga na Kayini, ahakomeje kuba kwicana nk'uko, ndetse ibyaha biriyongera. Mu bihe byinshi abahanuzi bamaganye ibyaha byakorwaga n'abami, abakuru ndetse n'abantu bose, bakavuga amagambo batumwe n'Imana ndetse bakagendera mu bushake bw'Imana kugeza naho kubura ubugingo bwabo. Mu myaka myinshi yagiye ikurikirana, habayeho kurundanywa kw'ibihano kuri abo bose birengagizaga ukuri n'umucyo. Ibi bihano n'iby'abanzi ba Kristo bariho birunda ku mitwe yabo. Icyaha cy'abatambyi n'abakuru cyarushaga uburemere ibyaha by'abababanjirije bose. Mu kwanga Umukiza, bikururiraga umuvumo ukomoka ku maraso y'abakiranutsi bose bishwe guhera kuri Abeli ukageza kuri Kristo. Bari hafi gusendereza igikombe cy'ibicumuro byabo, kandi icyo gikombe cyari hafi gusukwa ku mitwe yabo nk'igihembo gikwiriye ibyaha byabo. Iki nicyo cyatumye Yesu ababurira agira ati: muzahera ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizahora kuba iki gihe. Abafarisayo n'abanditsi bumvise Yesu icyo gihe bari bazi ko amagambo ye ari ukuri. Bari bazi neza uburyo umuhanuzi Zakariya yishwe. Mu gihe amagambo y'Imana yari ku minwa y'umuhanuzi Zakariya, uburakari bw'umwanzi bwafashe umwami maze atanga itegeko ko bica uwo muhanuzi. Amaraso ye yamishagiye ku mabuye y'inkike z'urusengero kandi ntiyigeze ahanagurwa, yagumyeho ngo abigihamya ku bwoko bw'inangiye bwa Isirayeli. Mu gihe cyose urusengero rwari rugihagaze, ikizinga cy'ayo maraso y'abakiranutsi cyagumyeho, ariko akomeza gutakambira Imana ngo arenganurwe. Ubwo Kristo yakomezaga kuvuga kuri ibyo byaha by'indengakamere, abantu bari aho bagize ubwoba bwinshi. Yesu yarebye ibyenda kuba, ababwira ko kutihana kw'Abayuda no kwanga abahanuzi b'Imana bizakomeza kuranga n'abantu bo mu bihe biri imbere, bagakomeza gukora nk'uko byari na mbere. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatuma ha abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi. Bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo. Abahanuzi n'abanyabwenge bafite kwizera kandi buzuye Mwuka Wera. Stefano, Yakobo n'abandi benshi bararenganyijwe kandi baricwa. Yerekeje ukuboko kwe mu ijuru kandi azengurutswe n'umucyo w'ijuru, Kristo yavuze nk'umucamanza abwira bari bamuri imbere. Ijwi rye ryari ryumvikanye kenshi ryinginga kandi ryorohereye, noneho ryumvikanye rifite gucyaha kwinshi no guca iteka. Abamwumvaga bahinze umushyitsi, ntibashoboraga kuzibagirwa mu maso he n'amagambo yababwiye icyo gihe. Kristo yatewe uburakari n'uburyarya bw'abafarisayo n'ibyaha byabo by'indengakamere, aribyo byateraga abantu kugana ku kurimbuka, bakabeshya bagenzi babo kandi bagasuzugura Imana. Muri iyo mitekerereze igoramye y'abatambyi n'abakuru, Kristo yagaragaje ko bakorera umwanzi Satani. Yamaganye icyaha ku buryo bushoboka, ariko nta magambo yo kwihorera yavuze. Yari afitiye umutware w'umwijima uburakari bwera, ariko ntiyagaragaje imyifatire irangwa n'umujinya. Niyo mpamvu umukristo wese ugendera mu nzira z'Imana urangwa n'urukundo ndetse n'impuhwe azangura unuka icyaha, ariko ntazagendera ku marangamutima ye kugira ngo asebye abandi ngo kubera ko nawe bamusebeje. Ndetse nahura n'abakoreshwa n'imbaraga y'umwanzi kandi bakagundira amakosa yabo, wakwiriye kuguma muri Kristo agakomeza ubwitonzi ndetse n'ubushishozi mu mikorere ye. Mu maso h'umwana w'Imana hagaragaye impuhwe z'ijuru, ubwo yararanganyaga amaso akareba urusengero ndetse n'abari bamuteze amatwi. Avugana ikiniga kubera agahinda mu mutima we ndetse n'amarira y'umubabaro, aravuga ati: Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Iyi ni intambara igaragara mu gihe cyo gutandukana. Mu magambo y'akababaro ya Kristo, umutima w'Imana wagaragaje iwushengura. Kwari ugusezera kw'amayobera ku rukundo rw'Imana rwerekanye kwihangana igihe kirekire. Abafarisayo hamwe n'abasadukayo nabo baracecekeshejwe. Yesu ahamagara abigishwa be maze yitegura kuva mu rusengero, bidatewe n'uko aneshejwe maze akifuza kuva imbere y'abanzi be, ahubwo bitewe n'uko yari arangije umurimo we. Yasohotse aho mu rusengero ari umuneshi. Amagambo y'ukuri yavuye mu kanwa ka Yesu kuri uwo munsi udasanzwe yabitswe mu mitima ya benshi. Bagize intekerezo nshya mu mibereho yabo, bagira imigambi mishya kandi batangira amateka mashya. Hanyuma yo kubambwa no kuzuka kwa Kristo, abo bose baje ku ruhembe rw'imbere maze buzuza inshingano bari barahawe n'ijuru, bafite ubwenge n'umurava bihuje n'uburemere bw'umurimo wari imbere yabo. Bari bafite ubutumwa bugera ku mitima ya benshi, ubutumwa bwavanagaho imigenzo ya kera yari yarabase abantu ibihumbi byinshi. Mu gihe batangaga ubuhamya, inyigisho ndetse n'imigenzo by'abantu byahindutse imigani idafite ishingiro. habonetse umusaruro ukomeye ukomotse ku magambo Umukiza yabwiye abari bateraniye mu rusengero i Yerusalemu. Nyamara ishyanga rya Isirayeli ryari ryaritandukanyije n'Imana, amashami y'umuzabibu yari yaramaze guhwanyuka. Yesu yitegereje ubwa nyuma aho mu rusengero, maze avugana agahinda ati, "Dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka." Mbere y'icyo gihe, Yesu yakomeje kwita urusengero inzu ya se, ariko noneho, kuko umwana w'Imana yaravuye muri urwo rusengero, n'icyubahiro cy'Imana cyagombaga kuva mu rusengero rwubakiwe izina ryayo. Guhera icyo gihe rero, imigenzo yo mu rusengero yahindutse ubusa ndetse n'ibyakorerwaga byose.